waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
laga soo bilaabo shalay oo khamiis ahayd bisha Febraayo 18, Facebook ayaa joojiyey inay qaybiso ama la geliyo aaladeeda ama warbaahinteeda wararka ay sameeyaan warbaahinta kala duwan ee dalkan Australia oo ay ku jirto idaacadda SBS. Haddaba dagaalka u dhexeeya Facebook iyo warbaahinta Australia ayaa waxaa keenay dowladda Australia oo doonaysa inay soo saarto sharci ku qasbaya Facebook inay lacag siiso warbaahinta dalkan Australia. Warbixin aanu ka diyaarinay arrintaasna waa tan.
Dowladda federaalka ayaa sheegtay inaysan ka noqon doonin qorshe ay ku doonayso inay soo saarto sharci ku qasbaya Facebook inay lacag ka bixiso wararka ay dadka u gudbiso. Go-aanka uu Facebook ku joojiyey in wararka hay-adaha warbaahinta ee Australia la joojiyo ayaa sidoo kale saameeyey hay-ado aan warar ku shaqo lahayn oo ay ku jiraan wasaaradaha caafimaadka, hay-ado dhanka sharciga ka caawiya haweenka dhibaatada loo geysto oo ay ku jirto hay-adda la yiraahdo 1800 Respect, debdemisyada WA iyo hay-ado kale oo adeegyada degdega ah. Tallaabada ay Facebook qaaday ayaa waxaa si kulul uga hadlay khasnajiga dowladda federaalka Josh Frydenberg. Facebook waa qaldana, ayuu yiri, tallaabadana looma baahnayn, waa go-aan lagu degdegay oo dhaawacaya magaca Facebook ay ku leedahay dalkan Australia, ayuu yiri Mr. Frydenberg. Go-aanka ay ku xireen bogagga dowladda ha noqdeen kuwa lagu taageerayo dagaalka lagula jiro faafka coronaviruska, kuwa ka shaqeeya dhanka caafimaadka dhimirka, hay-adda adeegyada degdega ah iyo hay-adda saadaasha hawada ma aha kuwa la xiriira sharciga aan baarlamaanka marinayno, ayuu sidoo kale yiri Mr. Frydenberg. Facebook ayaa sheegay inay qaadayso tallaabo degdega oo dib loogu furayo bogaggii la xiray ee aan la xiriirin wararka, sida kuwa wasaaradaha caafimaadka gobollada Queensland iyo WA iyo weliba hay-ado kale. Bogagga joornaallo cilmi baarisa, hay-ado samafala iyo kooxo bulshada u shaqeeya ayaa sidoo kale la xanibay. Facebook ayaa sheegay inay wararka hay-adaha warbaahinta Australia u joojiyeen iyagoo ka jawaabaya sharciga dowladdu ay ku doonayso inay baarlamaanka mariso oo ay ku qasbayso Facebook inay lacag siiyaan hay-adaha warbaahinta Australia ee Facebook uu wararkooda dadka gaarsiiyo. Sharcigan oo loo bixiyey Media Bargaining Code ayaa laga ansixiyey aqalka wakiilada ee dalkan Australia 4-dii bishan ee ahayd 18-ka, waxaana la filayaa in aqalka sanadka la geeyo lagana ansixiyo asbuuca soo socda. Wasiirka isgaarsiinta dowladda federaalka ee dalkan Australia, Paul Fletcher, ayaa sheegay inuu si cad ugu sheegay Facebook inay dib u furaan bogagga aan wararka ahayn ee ay xireen. Waa arrin ammaanka la xiriirta, ayuu yiri wasiirku. Waxaan la hadlay Facebook oo aan u sheegay in dowladdu ka filayso in bogaggaas sida ugu dhaqsaha badan dib loo furo. Waajib ayaa saaran, buu yiri, maadaama ay yihiin warbaahin ay 17 million oo Australianhu ay booqdaan bil kasta. Mr. Frydenberg ayaa sheegay inuu wada hadal kula jiro madaxa Facebook Mark Zuckerberg, laakiin dowladda federaalka ay ka go'an tahay inay sii wado qorshaheeda ay sharcigan ku ansixinayso. Wuxuu madaxa Facebook ii sheegay, ayuu yiri, inuu walaac ka qabo sharciga iyo sida loo turjumi karo qaybo ka mid a sharcigaasi, uuna igu soo noqon doono wadahadalkana aan sii wadi doono, ayuu yiri Mr. Frydenberg. Labourka ayaa ku dhaliilay dowladda sida ay u maareysay wadahadalka dowladdu kula jirtay shirkadaha waaweyn ee Facebook iyo Google, iyadoo Labourku intaa ku daray in sharcigan loo baahan yahay in wax laga bedelo si uu u noqdo mid shaqayn kara. Waxaa ka mid a bogagga xanibaadu saameysay websaytka macluumaadka coronaviruska ee idaacadda SBS oo ay ku qoran yihiin macluumaad ku baxaya ama lagu qoray 63 luqadood. Afhayeenka Labourka u qaabilsan arrimaha isgaarsiinta Michelle Rowland ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay sida dadku u helayaan macluumaadkaas lagu turjumay luqadaha kale. Websaytka ay SBS ku samaysay wuxuu ahaa, ayay tiri, mid maskax badan ay ka dambeysay. dhinac haddii laga eego wuxuu ahaa websaytka keliya oo luqado badan lagu qoray oo loogu talagalay dad aan meel kale macluumaad ka helin. Taas keliyana ma aha ee s b s-tu waa warbaahinta dadku ay ugu aaminsan yihiin. Marka aad ayaan uga xumahay, ayay tiri, in annaga oo isku dayayna inaannu bilowno tallaalka la xiro bogagaasi. iyadoo facebook uu xanibay wararka shirkadaha warbaahinta australia, google ayaa iyagu heshiisya la galay shirkadaha warbaahinta ee australia, iyagoo ku ballamay inay lacag siinayaan. shirkadda news corp ayaa noqotay shirkaddii ugu dambeysay ee heshiis la gashay google. heshiiskan oo 3 sano soconaya ayaa wuxuu khuseeyaa dhammaan warbaahinta news corp ee dalalka australia, uk iyo weliba maraykanka. google ayaa hore heshiis ula galay 7 West Media iyo 9 Entertainment, waxayna wada hadal kula jiraan hadda s b s, ABC-da iyo Guardian Australia. kooxaha u dooda bulshooyinka dhaqamada kala duwan ee Australia ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go-aanka Facebook uu ku xiray wararka warbaahinta Australia, taasoo dhaawici karta dadka soo galootiga, ayaa la yiri. iyadoo la bilaabayo barnaamij ballaaran oo lagu talaalaya shacabka Australia 22-ka bishan, ayay bulshooyinkaas ay haddaba la dagaalamayaan, ayaa la yiri, cagajiid iyo kororka wararka been abuurka ee la xiriira tallaalka. madaxa dalada golayaasha bulshooyinka jinsiyadaha Mary Patetsos ayaa ka caawinaysay bulshooyinka soo galootiga inay u diyaar garoobaan barnaamijka tallaalka ee bilaabanaya asbuuca soo socda. dadku waxay u baahan yihiin, ayay tiri, inay macluumaad saxa helaan si ay go-aan saxa uga gaaraan oo ay ogolaadaan tallaalka. tallaalku waa hubka lagula dagaalamayo COVID-19, ayay tiri. go-aanka Facebook ku mamnuucay wararka warbaahinta Australia ayaan saameyn oo keliya warbaahinta. Miss Petetsos ayaa sheegtay in go-aankani uu yimid waqtigii ugu xumaa. inta badan dadka luqadaha iyo dhaqamada kala duwan leh ee da-da dhexe ayaa aad u isticmaala Facebook-ga, iyagoo markaasna la wadaaga macluumaadkaasi dadka waayeelka ah oo aan meel kale ka helin macluumaad. marka waa lagama maarmaan, ayay tiri, in dadku helaan macluumaadkaasi. kooxaha caafimaadka dadweynaha ka shaqeeya iyo qabiirada warbaahinta cusub iyo hay-adda Research Australia ayaa iyagu baaray macluumaadka been abuurka ee warbaahinta bulshada lagu faafiyo. madaxa Research Australia Chris Cooper ayaa sheegay in go-aanka Facebook uu uga sii darayo siina kordhinayo macluumaadka beenta ah. Facebook ayaa soo saaray qoraal lagu sheegay in shirkadda ay ka go-an tahay inay la dagaalanto wararka been abuurka, arintaasna aan waxba iska bedelin. waxaan dadka ku jeedinaynaa macluumaadka caafimaadka ee saxda annagoo la socodsiinayna wararkii u dambeeyey ee COVID-19, ayaa lagu yiri qoraalkaasi. waxaa sidoo kale lala kaashanayaa sidii xaqiiqada loo heli lahaa warbaahine ay ka mid yihiin AFP iyo AP oo iyagu eegaya wararka kadibna kuwa been abuurka ka reebaya. shirkadaha casriga ah ee tiknolojiyada sida Facebook-ga ayaa lagu wadaa inay asbuucyo gudahood soo saaraan istaraatiijiyad ah sida ay wax uga qabanayaan wararka been abuurka ah.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.